Igitabo ibyakozwe n'intumwa igice cya gatatu. Inshingano ikomeye. Nyuma y'urupfu rwa Kristo, abigishwa bari hafi gutsindwa no gucika intege. Umutware wabo yari amaze kwangwa, acirwaho iteka kandi arabambwa. Abatambyi n'abatware b'urusengero baramushinyaguriye bati, yakijije abandi ntabasha kwikiza. Ko ari umwami w'Abisirayeli, namanuka ave ku musaraba nonaha natwe turamwemera. Matayo igice cya 27 umurongo wa 42. Ibyiringiro by'abigishwa byari byagiye nk'uko izuba rirenga, maze ijoro ribundikira imitima yabo. Akenshi basubiraga muri aya magambo bati, kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abisirayeli. Luka igice cya 24 umurongo wa 21. Mu gihe babaga bigunze kandi basuherewe, bibukaga amagambo yavuze ati, mbese ubwo bagenje batyo igiti kikiri kibisi, nikimara kuma bizacura iki? Luka igice cya 23 umurongo wa 31. Inshuro nyinshi Yesu yari yaragerageje kugaragariza abigishwa ibigiye kuzaba, nyamara ntabwo bari baritaye ku gutekereza ku byo yababwiye. Kubera iyi impamvu, urupfu rwe rwarabatunguye, maze nyuma yaho ubwo basubiraga mu byashize bakabona ingaruka yo gushidikanya kwabo buzuye agahinda. Igihe Kristo yabambwaga ntibigeze bizera ko azazuka. Yari yaravuze yeruye ko azazuka ku munsi wa gatatu, ariko bari bahangayikishijwe no gusobanukirwa n'ayo magambo. Uku kudasobanukirwa kwatumye ubwo yapfaga basigara nta byiringiro bafite. Bari bacitse intege bikomeye. Ukwizera kwabo ntikwigeze kurenga igicucu Satani yari yabashyize imbere. Ibintu byose byari byababereye urujijo n'amayobera. Mbega umubabaro baba bararinzwe iyo baza kuba barizeye amagambo y'Umukiza. Abigishwa buzuye gucika intege, agahinda no kwiheba, bahuriye mu cyumba cyo hejuru maze barakinga, bakomeza inzugi, batinya ko ibyabaye ku mwigisha wabo bakundaga nabo bishobora kubabaho. Muri iki cyumba niho Umukiza yababonekereye amaze kuzuka. Umukiza yagumye hano ku isi iminsi 40 ategurira abigishwa gukora umurimo wari imbere yabo kandi abasobanurira neza ibyo batari barashoboye gusobanukirwa. Yavuze ku buhanuzi bwerekeye ku kuza kwe, kukwangwa n'Abayahudi no ku rupfu rwe, yerekana ko ibyavuzwe n'ubu buhanuzi byose byasohoye. Yababwiye ko bagombaga gufata uku gusohora k'ubuhanuzi nk'igihamya cy'imbaraga yari kuzabana nabo mu mihati yabo yo mu gihe kizaza. Dusoma ngo, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo bibyo. Luka igice cya 24 umurongo wa 45 kugeza kwa 48. Muri iyi minsi Kristo yamaranye n'abigishwa be bungutse ibintu bishya. Uko bumvaga umutware wabo bakunda asobanura ibyanditswe afatiye ku byari byarabaye byose, uko umwizera kwabo kwashinze imizi rwose. Bageze ku rwego bashoboraga kuvuga bati, nzi uwo nizeye uwo ari we. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 12. Batangiye gusobanukirwa imiterere n'ubugari by'umurimo wabo, babona ko bagomba kwamamaza mu isi ukuri bari babikijwe. Ibyabaye mu mibereho ya Yesu, urupfu rwe no kuzuka, ubuhanuzi bwaganishaga ku byamubayeho, ubwira ubw'inama y'agakiza n'imbaraga ya Yesu ikuraho ibyaha, ibi byose bari barabibereye abahamya kandi bagombaga kubimenyesha abatuye isi. Bagombaga kwamamaza ubutumwa bwiza bw'amahoro n'agakiza biboneka binyuze mu kwihana no mu mbaraga y'Umukiza. Mbere y'uko Kristo azamuka mu ijuru, yahaye abigishwa b'inshingano yabo. Yababwiye ko bagomba gusohoza umugambi we wo kuraga isi ubutunzi bw'ubugingo buhoraho. Yarababwiye ati, mwabaye abahamya b'ubuzima bwanjye bwo kwitangira abatuye isi. Mwitegereje imirimo nakoreye Abisirayeli, kandi ubwo bwoko bwanjye butaje aho ndi ngo bubone ubugingo, nubwo abatambyi n'abakuru bankoreye ibyo bifuzaga, nubwo banyanze, bazongera bahabwa andi mahirwe yo kwemera umwana w'Imana. Mwiboneye ko abansanga bose batura ibyaha byabo mbakirana ubuntu. Uza aho ndi sinzamwirukana. Bigishwa banjye, mbashinze ubu butumwa bw'imbabazi bugomba gushyirwa Abayahudi n'abanyamahanga, uhereye ku Bisirayeli maze ukageza mu mahanga yose, indimi zose n'amoko yose. Abizera bose bazakoranyirizwa mu itorero rimwe. Inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwiza ni ryo tegeko rikomeye ryo mu ngoma ya Kristo. Abigishwa bagombaga gukorana ubwitange bakorera abantu, babararikira kwakira imbabazi. Ntabwo bagombaga gutegereza ko abantu bizana, ahubwo nibo bagombaga kubasanga babashyiriye ubutumwa babafitiye. Abigishwa bagombaga kujya mbere bakora umurimo wabo mu izina rya Kristo. Ijambo ryabo ryose na buri gikorwa byagombaga kwerekeza ku izina rya Kristo, ryo rifite ya mbaraga ikomeye yo gukiza abanyabyaha. Ukwizera kwabo kwagombaga gushingira kuri we, soko y'imbabazi n'ubushobozi. Bagombaga kubwira Data twese ibyifuzo byabo babinyujije mu izina rye, maze bagasubizwa. bagombaga kubatizwa mu izina rya Data wa twese n'umwana n'umwuka wera. Izina rya Kristo niryo ryagombaga kubibanga ryabo, ikimenyetso kibatandukanya n'abandi, umurunga hagati yabo, umuyobozi w'icyerekezo cyabo n'isoko y'insinzi yabo. Nta kintu na kimwe cyagombaga kwemerwa mu bwami bwe kitagaragaramo izina rye kandi kidafite ikimenyetso cye. Igihe Kristo yabwiraga abigishwa bati, mugende mu izina ryanjye muteranyiriza abizeye bose mu itorero, yabasabye yeruye ko gukomeza kwicisha bugufi ari ngombwa. Abigishwa bagombaga kuvuga no kwicisha bugufi nk'uko Kristo yavuganaga, bagombaga gushimangira ibyigisho yari yarabigishije mu bitekerezo by'ababumvaga. Kristo ntiyigeze abwira abigishwa be ko umurimo wabo uzaba woroshye. Yaberetse ubugambanyi bukomeye umwanzi yateguye bwo kubarwanya. Bagombaga kurwana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abefeso igice cya gatandatu umurongo wa 12. Nyamara ntabwo bari guharirwa urugamba bonyine. Yabijeje ko azabana nabo kandi ko nibakomeza kujya mbere mu kwizera bazagendera munsi y'uburinzi bw'ishobora byose. Yabashishikarije kuba intwari no gukomera, kuko ukomeye kurusha abamarayika azaba ku ruhande rwabo ariwe mugaba w'ingabo z'ijuru. Yabahaye ibikenewe byose kugira ngo bakore umurimo wabo kandi afata inshingano yo kuwugeza ku ntsinzi. Igihe cyose bari kumvira ijambo rye kandi bagakorana nawe ntibari gutsindwa. Yarabategetse ati, mujye mu mahanga yose, mujye mu turere twa kure cyane dutuwe two ku isi, kandi mwizere ko naho kure cyane nzaba ndi kumwe namwe. Mukorere mu kwizera kandi mufite n'ibyiringiro, kuko nta gihe kizigera kibaho ngo mbatererane. Nzabana namwe ibihe byose mbafashe gusohoza inshingano yanyu, mbayobore, mbakomeze, mbatunganye, mbashyigikire, ntume mugera ku ntego yo kuvuga amagambo azarehereza abandi gutumbira ijuru. Igitambo Kristo yatambiye umuntu cyari cyuzuye kandi gishyitse. Iby'impongano yasabaga byari byarujujwe. Umurimo wari waramuzanye kuri iyi si wari wararangiye. Yari yaratsindiye ubwami. Yari yarabukuye mu maboko ya Satani maze ahinduka umuragwa wa byose. Yari mu nzira ajya ku ntebe y'ubwami bw'Imana kugira ngo ahabwe ikuzo n'ingabo zo mu ijuru. Yambaye ubutware buhebuje maze aha abigishwa b'inshingano ati, nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data twese n'umwana n'umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza kwa 20. Mbere yo gusiga abigishwa be, Yesu yongeye kubabwira yeruye uko ubwami bwe buteye. Yabibukije ibintu yari yarababwiye mbere byerekeye ubwo bwami. Yabamenyesheje ko umugambi we utari uwo gushinga ubwami bw'igihe gito mu isi. Ntabwo yari yarahamagariwe kwima ingoma ya Dawidi nk'umwami w'isi. Igihe abigishwa bamubazaga bati, mbese mwami, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6:7. Kuri bo ntibyari ngombwa kureba kure mu gihe kizaza kurusha ibyo yari yarabahishuriye. Umurimo wabo wari uwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Ukubana nabo mu buryo bugaragara kwa Kristo kwari hafi kurangira, nyamara bagombaga guhabwa imbaraga bundi bushya. Bagombaga guhabwa Mwuka Muziranenge mu buryo bwuzuye, akabashyiraho ikimenyetso ngo bakore umurimo wabo. Umukiza yaravuze ati, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Luka igice cya 24 umurongo wa 49. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa Umwuka Wera. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 5:8. Umukiza yarazi neza ko nta magambo, nubwo yaba yuzuye ubwenge, azashobora koroshya imitima inangiye cyangwa ngo amene igihome cyo gutwarwa n'iby'isi no kwikunda. Yarazi ko abigishwa be bagomba kwakira impano ivuye mu ijuru, kandi ko ubutumwa bwiza bwari kugera ku ntego igihe bwamamajwe gusa n'imitima yasusurukijwe ndetse n'iminwa yagizwe intyoza no kumenya wa wundi wavuze ko ari we nzira, ukuri n'ubugingo. Umurimo washinzwe abigishwa wagombaga gusaba imbaraga nyinshi, kuko imbaraga ikomeye y'umwanzi yari ibibasiye byimazeyo. Umuyobozi utagoheka yari ayoboye ingabo z'umwijima, kandi abayoboke ba Kristo bagombaga kurwanira ukuri binyuze gusa mu bufasha Imana yari kubaha ikoresheje umwuka wayo. Kristo yabwiye abigishwa be ko bagomba gutangirira umurimo wabo muri Yerusalemu. Uwo mugi ni wo Kristo yari yaratangiyemo igitambo cye gitangaje, yatangiye inyoko muntu. muri Yerusalemu aho yambariye umubiri wa kimuntu yari yaragendanye kandi aganira n'abantu kandi bake gusa nibo bari barasobanukiwe n'uko ijuru ryari ryegereye isi. Aho niho yaciriweho iteka arabambwa. Muri Yerusalemu harimo abantu benshi bizeraga mu ibanga ko Yesu w'i Nazareti ari we Mesiya, kandi hari na benshi bari barayobejwe n'abatambyi n'abakuru b'idini ya Kiyahudi. Abo bose bagombaga kubwirwa ubutumwa bwiza. Ukuri guhebuje kuvuga ko kubabarirwa ibyaha kubonerwa muri Kristo wenyine kwagombaga gushyirwa ahagaragara. Mu gihe Yerusalemu yose yari yahungabanyijwe n'ibyari byabaye mu byumweru bike byari bishize, niho inyigisho z'abigishwa zari gukora ku mitima y'abantu. Mu murimo we, Yesu yari yarakomeje kubwira abigishwa be ko bagomba kuba umwe na we mu murimo we wo gukura isi mu bubata bw'icyaha. Mu gihe yoherezaga 12 maze nyuma yaho kohereza 70 ngo bajye kwamamaza inkuru y'ubwami bw'Imana, yabatozaga inshingano yabo yo kugeza ku bandi ibyo yari yarabamenyesheje. Mu byo yakoraga byose, yabatozaga gukora buri wese ku giti cye, bagakwira hose bakurikije uko umubare wabo wiyongeraga ndetse bakagera mu turere twa kure cyane tw'isi. Icyigisho giheruka yahaye abayoboke be cyari uko aribo baragijwe inkuru nziza y'agakiza igomba kubwirwa abatuye isi. Igihe kigeze ngo Kristo azamuke ajye kwa se, yasohoye abigishwa be abageze i Betaniya. Ahageze yarahagaze maze baramukikiza, arambura amaboko abaha umugisha nk'ubwishingizi bw'uko azabarinda, maze ahera ko azamuka buhoro buhoro. Akibaha umugisha atandukanywa nabo ajyanwa mu ijuru. Luka igice cya 24 umurongo wa 51. Igihe abigishwa bari bararamye batumbiriye mu ijuru kugira ngo barebe bwa nyuma umwami wabo wazamukaga, yakiriwe n'abamarayika bo mu ijuru baririmba. Ubwo aba bamarayika bari bamushaga yagiye mu ijuru baririmbaga indirimbo zo kunesha bati: mwa bihugu by'abami bo mu isi mwe, muririmbire Imana, muririmbire umwami ishimwe, niwe ugenda ku ijuru ryo hejuru y'amajuru yose. Mwaturire Imana ko ifite imbaraga, ubwiza bwayo buri hejuru y'Abisirayeli, imbaraga zayo ziri mu bicu. Zaburi ya 68, umurongo wa 32 kugeza kwa 34. Abigishwa bari bakiraramye batumbiriye mu ijuru, maze abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati: yemwe bagabo b'i Galileya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 10:11. Isezerano ryo kugaruka kwa Kristo ryagombaga guhora riri mu bitekerezo by'abigishwa be. Yesu wa wundi babonye azamuka ajya mu ijuru niwe uzagaruka kujyana abitangira gukora umurimo we kuri iyi si bajye kubana nawe. Rya jwi ryari ryarababwiye ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka, ni naryo ryari kuzabakira bageze imbere ye mu bwami bw'ijuru. Nk'uko mu ihema ry'ibonaniro umutambyi mukuru yiyamburaga imyenda y'icyubahiro maze agakora umurimo we yambaye umwenda w'igitare w'umutambyi usanzwe, ni nako Kristo yiyambuye imyenda ya cyami maze yiyambika ubumuntu atamba igitambo ari we mutambyi akaba n'igitambo. Nk'uko igihe umutambyi mukuru yabaga arangije umurimo mu cyumba cy'ahera cyane yasohokaga yambaye ikanzu yera maze agasanga iteraniro ryabaga rimutegereje, ni nako Kristo azagaruka ubwa kabiri yambaye imyenda yera de, kandi nta mumeshi wo mu isi yose wabasha kuyeza atyo. Mariko igice cya 9:3. Azagaruka mu cyubahiro cye n'icyase, kandi ingabo zose zo mu ijuru zizamushagaraje. Nibwo azasohora isezerano Kristo yahaye abigishwa be ngo: nzagaruka mbajyani wanjye. Yohana igice cya 14:3. Abamukunze kandi bakamutegereza azabambika ikamba ry'icyubahiro, ikuzo no kudapfa. Abakiranutsi bazaba barapfuye bazasohoka mu bituro byabo bahure n'abazaba bakiri bazima, basanganira umwami mu kirere. Bazumva ijwi rya Yesu riryoheye amatwi kurusha indirimbo zigeze zinjira mu matwi y'abantu bapfa ribabwira riti: intambara yanyu irarangiye. Nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha muragwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Matayo igice cya 25:34. Bityo abigishwa bagombaga kunezezwa n'ibyiringiro byo kugaruka k'umwami wabo.